10 JPM. Hey, Baba. Bunny music.
Nauliza vipi kwani?
Vipi kwani?
Nasema JPM. Nauliza vipi kwani?
Vipi kwani?
Nasema JPM. Cheza kidogo Magufuli wapone. Haya vimba kidogo wapinzani wanune. Cheza kidogo Magufuli wapone. Haya vimba kidogo wapinzani wanune. Tanzania navyoipenda. Kama nimerogwa Magufuli ndo namba moja. Anatusogeza, sina budi kukupongeza. Baba umeweza, kura yangu umeshaibeba. Sitakipoteza.
Nauliza vipi kwani?
Vipi kwani?
Nasema JPM.
Nauliza vipi kwani?
Vipi kwani?
Nasema JPM. Madaraja ya juu umeshayajenga. Na standard gauge ndo inasonga.
Kiongozi wa kweli una matabaka. Mwenye hofu ya Mungu hatuna mashaka.
Raisi ni wewe. Chaguo letu ni wewe. Na ushindi upewe. Ili tusonge mbele.
Tanzania navyoipenda. Kama nimerogwa Magufuli ndo namba moja. Anatusogeza, sina budi kukupongeza. Baba umeweza, kura yangu umeshaibeba. Sitakipoteza.
Nauliza vipi kwani?
Vipi kwani?
Nasema JPM.
Nauliza vipi kwani?
Vipi kwani?
Nasema JPM.
Cheza kidogo Magufuli wapone. Haya vimba kidogo wapinzani wanune.
Staili gani? Staili gani?
Tena.
Staili gani?
Once again.
Hapa kazi,
kazi.
Hapa kazi,
kazi.
Hapa kazi,
kazi.
Hapa kazi,
kazi.
Staili gani? Staili gani?
Tena.
Staili gani?
Once again.
Paka chungu. Cheza paka chungu.
Na ushindi, ushindi uo.
Paka chungu. Cheza paka chungu.
Magufuli ushindi uo.
Paka chungu. Cheza baka chongo.
Na ushindi ushindi uo.
Baka chongo. Cheza baka chongo.
CCM ushindi uo.
JPM.
Wanamuita
JPM.
Nani? 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 Sema tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Wapisho, wapisho.
Cheza kidogo Magufuli wapone.
Wapone.
Haya vimba kidogo wapinzani wanune.
The Mix Killer.